mar Chinya gi miungo Maro weka kodum kendi mar Abi mokungo Kan maro ponja ba kendi mar
Chinya gi miungo
Maro ponja ba kendi mar
Abi mokungo
Kan maro dwoka dwodum kendi mar
Chinya gi miungo
Maro weka kodum kendi mar
Abi mokungo
Ilemba mar Chinya ji shweru na kudwom Mar, chunya jotoro da kudwom
Idwoka luor, nen kawona mo Zope mar peri, chalo jakwo Anto do nga ol, weka bekira mot Achiru do, nga menge yungo Ega kudwom, kanibe weka Weka, ketem kamo kende Kanibe weka
I see.